waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Okay, assalamu alaykum. Magacaygu waa Anisa Abdulrahman Ismaeil. Waxaan ka yimid London, laakiin imika waxaan ka shaqeeyaa Abu Dhabi, United Arab Emirates, and waxaan bartay early childcare education, and waxaan ahaa muddo dheer malcamid ka shaqeeyso Carabta. And then imika waxaan furay a business that shirkad la shaqeeyso caruurta.
Way gartay markii shirkadaas waxaad u bixisay Unplugged Initiative, bal fikradaas waxa kugu dhaliyay iyo waxa ay qabato?
Okay, fikrada waxay ku dhaliyay waxaan arkay caruur badan oo aad u yar oo maalin walba waxay rabaan inay telefoon ku ciyaaraan, TV ga daawadaan, iPad ku ciyaaraan, and waxaan arkayna family-ga inay isla ciyaareen, everybody corner walba fadhiyo telefoonkooda haystaan. So waxaan dhahay, you know, why not wax ka sameeyna waxaan, because waa wax hadaan sii daafno wax weyn buu noqonayaa, and mushkilad weyn buu keenayaa generation ka soo socota. So waxaan bilaabay inaan sameeyo workshops after school, school ka baadi, weekends ka, and then inan hata warid ka yananis ka arruta hayo inan barad sida arrutina, you know, sida uwan faadaan arrutina, telabu maka kaqaadaan mahaad siisaan. So sida san, you know, ugu samaya workshops ka.
Marka arrurta meeqa saacadood maalinkiiba caadi ah inay ku ciyaaraan ama computer ama telefoon, imisa aan fiicnayn inay ku ciyaaraan?
So markay jiraan, markay laba sano ka yar yihiin, waxa u fiican inay arkin screen-ka, haday arkaan TV-ga 15 minutes maalintii bas, inay ka badnayn, because indhahooda iyo uma fiicna ayaga. Markay ka weyn yihiin 3 sano, waxa u fiican inay arkaan TV-ga ama screen-ka maximum nus saac ugu badnaan. Even nus saacba wax uma fiicna. And marka tusisid TV-ga marka daawan, inay wax education ku saabsadaan daawadaan, wax cilmi leh, wax anfacayo daawadaan inta yar. And haddaad rabtid inay yani si fiican ka faa'iidaan, waxa u fiican duhurka ka hor inay daawadaan screen-ka, because haddoodii hurdadoodii waxaasay khashkhasha saatay daawadaan habeenkii.
Waa gartay, marka waalid ahaan sidee bay u kontrooli karaan ama ciyaalku inaysan screen badan daawan ama TV ama games? Ma jira qaab waalidku u xakamayn karo?
Caruurtu waxay daawadaan, waalidku waxay sameeyaan. So haddaan maanta nanku dhahno fariiso telefoonkaada deg, annagana telefoonkeeni waan haysanaa, gacanta ku haysanaa, nama maqli doonaan. So waalid ahaan waan inaa annaga tusno waxaan ka doonayno. Haddaan rabno inaa telefoonkooda iyo TV-gooda nus saac un isticmaalaan markay isla joogaan faamiliga, annagana waa intaas sameyno. Way adag tahay, ma sahlsana, laakiin waxa ka sii adkaanayo beri markaad leedahay, markaad haysid caruur oo dad waaweyn noqday, oona dadka la socialize gareynayn ama dadka la hadlayn ama dadka dhexgalayn, because waxay ku soo kareen community oo ay mar walba telefoonkooda un ku dhex jiraan. So wuu ka daboolayaa the social skills-ka u baahan yihiin dadka community-ga inay la dhexgalaan.
Waa gartay, caruurta markay aad u yaryar yihiin oo kale, haddii screen badan ay daawadaan ama telefoonko kale, maxaa dhibaataa ka soo gaari kara?
Dhibaato waxa ku soo gaari kara dhibaatooyinka obesity. Caruurta markay cunto cunayaan, markay wax daawanayaan ayagoo cunto cunayaan, ma control gareen karaan, maantana unbay iska cunaan. So more likely inay haystaan issues with obesity, diabetes, health issues. Caruur waxaa laga arkay behavior problems, ADHD, wax la dhaho autism ba laga helay, because they cannot function mar walba screen la'aan. So waxyaalahan ba laga helaa, and really waa la baranayaa scientists, researchers ilaa maanta waxay arkayaan maalin walba way ku soo kordaysaa waxay helaan from them oo mushkilad oo ah of the screen addiction.
Waa gartay, marka waalid ahaan maxaa tala hoosin lahaa?
Waxaan la talin lahaa caruurta waxaan maanta barno biri annagana anfacaysa. Investment caruurteena waa investmentkeena. Waxaan gelino, waxaan barno skills-kan u sheegno. Weliba caruurta Soomaali ahaan aan waddankeena joogin way u baahan yihiin waaridka inay la sheekaystaan, si ay luqadooda weli u haystaan, si ay hadalkooda iyo dhaqankooda weli u haystaan. Hadday TV-ga ku jiraan iyo social media ku jiraan, mar walba luuqadooda dhaqankooda ka tagayo, waxay qabsanayaan luuqadii dhaqanka banaanaha, yani westernka. So inas haystaan ba u fiican inas la hadlaan inas la communicate kareyan ba insha Allah u fiican
agarta shirkan maanta aad u timid oo halkan Australia aad u timid ka waran guud ahaan iyo ujeedadiisa sida aad aragtay ilaa hadda
mashallah shirka waxay isku keenan dad badan mashallah oo fiican oo everybody wax different ba sameeyaan dad badan bas wiigana sparan ban sparanay and wa markii uu first time aan imid Australia so wiigay man iman so alhamdulillah aad baan u faraxsanahay
shalayto su'aal waxa laga soo jeediyay ahayd dhalinyaro badan oo dibadda ku kortay baa tiin isu yimid and waxa ka hadlaysan shaqooyinka halkaan iyo waxbarashada laakin wadankii ama waalidkiinkii mid ama idinku ka timaadeen meesha looga ma hadleen marka maxaad isleeda adigoo kale Soomaaliyo kale door ma ka qaadan kartaa haddii ka qaadatana maxuu noqon kara
I think su'aalkaas waa su'aal adag because markii hooyo iyo reerahan markii kasoo baxayeen Soomaaliya wadanka wadamiyoyinkan nakeenayeen waxay ku khasbanaayeen inay kasoo baxaan khasab igu ahayd hadda maanta waxaan taaganahay arutan iyo kuwan korinay kuwan dalna mushkilada ina garanayeen meesha ka yimaadeen because waxay ku daladeen meelahan so ani waxaan oran lahaa arutan dadka inaan ka hadalno wayaan meesha ka nimid inaan u laabano inaan caawino inaan wax ka soo saarno markaan aragno dadkan nahay meesha ka nimid then community ahaan I think wuxuu naga dhigayaa very very strong inshaallah
laakiin luqadda miyeysan ahayn midda koowaad waxaad moodaaba af Soomaaliga inuu si lumay Soomaa
for sure even aniga markan ku hadlo Soomaaliga naba mar tahay Soomaaligayga waa absolutely ma fiicna laakiin arruta hadda aniga saa ahay qof weyn ma ahay arrutayga dambeysan waxaa ka sugi doonaa waxa way jirta arrur badan oo hadda jiro 20 jir 18 19 ona hal kalmad oo Soomaali ku hadlay
salaam
alaykum wana akid wana kulaabtan that's the only way in a dahgashid community garden kulaabtan wadankaada at least spend yani bill ama laba bilood sanad walba dadkaada luqadaada wadankaada inaad ka dahgashid I don't think banaanka aad joogtid inaad wax ka heli kartid ilaa kulaabtid
waa gartay shirkan adiga take away gaaga ama waxa ugu muhiimsan aad kala noqon doonto muxuu noqon doonaa
adan waxyaalo badan baan ka take away kareeyay laakiin waxa I think most important aan ka qaatay waxa weeyaan arutan youth ka imi kana hadlayno way noob ahayn yihiin dad anaga kale oo shaqeynayo oo you know waxaan sameynayno as Somali ahaan inaan arkaan aragana u baahan yihiin hadal inaan la hadlaan in relationship nan haystaan qof ayagoo kale ah sidoo kale u hadlo sidoo kale u ag inay arkaan ba u fiican so inshallah I'm gonna try more and la connect kareyo
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta Facebook ee SBS Somali